dhegeysanayseen waa v o a markana ciyaarihii iyo maxmuud mascade.
kuwanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. haddii aan ku bilaabo horyaalka qaaradda yurub, oo habeenkii xalay ahaa kulamo adag oo xoyska ka hor yimaadeen gruubka E, waxaa ku kulmay kooxaha Spartak Moscow iyo Maribor, Sevilla iyo Liverpool. ciyaarta hore oo dhex martay kooxaha kubadda cagta Spartak Moscow iyo Maribor ayaa waxa ay ka dhacday kooxda Spartak Moscow gurigeeda, waxaana lagu kala baxay hal iyo hal bareeja oo halkaasi koox waliba ahay hal dhibic ayay kala tagtay. hase ahaatee, kulankii dhex mariyay kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Sevilla ayaa ahaa mid xiisihiisa leh. qaybtii hore ciyaarta waxaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku martay iyadoo saddex gool leh, halka Sevilla aanay waxba gool ah dhalinin. qaybtii dambe ciyaarta markii lasugu soo noqdayna, Sevilla waxa ay saddexdii gool ee lagu lahaa kusoo guday saddex kale, waxaana ciyaartaasi sagaashankii daqiiqo ay kusoo dhammaatay saddex iyo saddex bareeja, oo waxa ay Sevilla iska dhicisay Liverpool, isla markaasina waxa ay soo dhigtay Bononi dabcan dadkii daawanayay ee ka heleen. warbaahinta dunida ayaa soo qaaday sababta keentay in Liverpool oo saddex gool la hormartay qaybtii hore ciyaarta laga daba keeno oo saddex laga dhaliyey, waxayna dad fara badan dib u xusuusay ciyaar dhex martay iyaga iyo AC Milan oo ciyaartaasi ahayd ciyaarta kama dambeysta ee Champions League, taasi oo Liverpool iyadoo saddex gool lagu leeyahay ay saddex ka daba keentay, isla markaasina rigoorayaal ay koobka ku qaaday waayihii uu leylin jiray macalinkii Benitez. haddaba sababtii keentay xalay in kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay guulshan ku damaashado maadaama saddex gool iyadoo lagu lahaa ay bareejeysay waxay kaga dhigneyd inay guuleysatay oo kale, waayo ceelka ay kasoo baxday ayaan ahayn mid la filayay inay kasoo bixi kartay. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Sevilla, Eduardo Barroso, ayaa waxaa warbaahintu baahisay in uu kooxdiisa markii la kala nasanayay u sheegay in uu qabo cudurka kansarka laga helay, taasina ay keentay ciyaartoydiisu inay macalinkooda gacan siiyaan oo ay islaban laabaan, isla markaasina ugu yaraan ay ciyaarta saddex gool dib ka keeneen, isla markaasina halkaasi ay dhibic ka qaateen. gruubka F waxaa ku kulmay kooxaha kubadda cagta ee Feyenoord iyo Manchester City. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa qaybtii ugu dambeysay ciyaarta waxa ay la timid gool ciyaaryahan Raheem Sterling, oo aad moodaba in uu ka mid yahay haatan ciyaaryahanada safka hore kaga jira kooxda kubadda cagta ee Manchester City, macalinkuna uu ku dhaaranayo ayaa goolkaasi guusha u saxiixay. kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa iyana saddex iyo eber waxay kaga badisay kooxda Shakhtar Donetsk. gruubkan oo haatan ay kooxuhu ku dhagan yihiin ayaa waxaa hore u soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, kaalinta labaad ayaa waxaa isku haysta kooxaha Shakhtar Donetsk iyo kooxda kubadda cagta ee Napoli. kulanka ugu dambeeya kooxda kubadda cagta ee Napoli waxa ay u tegi doontaa kooxda Feyenoord, oo guriga Feyenoord ayaa lagu ciyaarayaa 6da bisha December, halka Shakhtar Donetskna ay Manchester City soo dhaweyneyso. haddii markaasi ay suuro gasho in kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadu haatan kaalinta saddexaad ku jirta, haddii ay markaasi Feyenoord ka badiso, isla markaasina laga badiyo kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk, waxay haysataa fursad ay kusoo baxdo oo kaalinta ay wareega labaad ugu soo gudubto. gruubka G waxaa iskaga hor yimid kooxaha Besiktas iyo FC Porto, hal iyo hal bareeja ayay ku kala tageen. monakona gurigeeda ay ku ciyaareysay kooxda Leipzig ee waddanka Jarmalka ayaa afar gool ku qabatay. gruubka H, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa abaabul nakaashiya waxay kaga badisay lix gool, iyo waxba ciyaaryahanada Benzema iyo Cristiano Ronaldo ayaa min laba gool dhaliyay. hase ahaatee, kooxda Borussia Dortmund oo la ciyaareysay Tottenham Hotspur ayaa waxay la hormartay hal gool, hase yeeshee Tottenham ayaa soo guday goolkaasi oo laba gool dusha u saartay, isla markaasina sidaasi saddexdii dhibcood kaga qaadatay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. haddii aan jaleeco kulamada maanta ee kooxuhu iska hor imaanayaan, waxaa ka mid a gruubka ee CSK Moscow iyo Benfica ayaa kulmi doona Basel, iyo Manchester United ayaa iyaguna foodis gelin doona gruubka B. Anderlecht Bayern Munich ayaa u imaanaysa PSG-na gurigeeda, waxay kula ciyaareysaa kooxda Celtic Group C. Karabakh ayaa waxa ay ku ciyaareysaa gurigeeda waddanka Azerbaijan, waxaana halkaasi tegaysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea. hase yeeshee, gruubkaasi si kulanka adag waxa uu dhex mari doonaa kooxa kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Roma, waxaana lagu ciyaarayaa garoonka Metropolitano oo dhowaantan kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ay dhisatay. Gruubkani waxa ka dhacay kulan la yaabkiisa leh kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxay soo dhaweeyneysaa Barcelona, halka Sportis Lisbon ay gurigeeda ku ciyaareyso Olympiacos ay u iman doonto. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna intaa ay noo joogto tan iyo kulan dambe, waa Mascado Idile Sudaaliyo. Nabadgelyo.